mulabye yensonga lwaki njaguza ngana kabanga nabonabona ebyaddala nga simanyi kyakola naye kalo nsanyusiza Yesu n'olwekyo kankwebaze webale Mukama kubanga oli mulamu gye ndi
kankwebaze
webale nnyo
okyusizza olugalo lwange
kankwebaze
ani atandabanga n'ennaku ennyuma
kankwebaze
batusosolanga nga bamanyi tetusobola
kankwebaze
bavuma balokole naye Yesu okyusizza ekkanisa
kankwebaze
bajerega basumba naye obakozeemu ekijja webale Mukama kubanga oli mulamu gye ndi
kankwebaze
webale nnyo okyusizza olugalo lwange
kankwebaze
ani atandabanga ng'ennaku ennyuma
kankwebaze
batusosolanga nga bamanyi tetusobola
kankwebaze
bavuma balokole naye Yesu okyusizza ekkanisa
kankwebaze
bajerega basumba naye obakozeemu ekijja
Yesu wakuyamba talinga bano abana b'abantu oze yanyamba nange naziggyayo mu bitositosi nze gw'olaba sali nayamba ekituufu nasuulibwawo naye kale gula omukwano gwe yaziggyayo nannondayo lwakubanga nali nina omugaso yensonga lwaki muwe ekitiibwa
webale Mukama kubanga oli mulamu gye ndi
kankwebaze
webale nnyo okyusizza olugalo lwange
kankwebaze
ani atandabanga n'ennaku ennyuma
kankwebaze
batusosolanga nga bamanyi tetusobola
kankwebaze
bavuma balokole naye Yesu okyusizza ekkanisa basumba naye obakozeemu ekijja webale Mukama kubanga oli mulamu gye ndi
kankwebaze
webale nnyo okyusizza olugalo lwange
kankwebaze
ani atandabanga ng'ennaku ennyuma
kankwebaze
batusosolanga nga bamanyi tetusobola
kankwebaze
bavuma balokole naye Yesu okyusizza ekkanisa
tukutendeleze Mukama kubanga okoze bikulu yegwe watujjako ennaku otusanyusizza webale oli mwesigwa nnyo ogulumizibwenga yegwe weka asitula abavuno bajja mu fufu otwanjudde banene oli omu kikolo kya Yese kulabye ng'owonyamu abasirimu bawonye omukyala wa kansa wuyo nawe wanika omukono ensonga zo Yesu azirabemu gw'alina ebigenge okuma Yesu ayingiddewo
webale Mukama kubanga oli mulamu gye ndi
webale nnyo okyusizza olugalo lwange
kankwebaze
ani atandabanga n'ennaku ennyuma
kankwebaze
batusosolanga nga bamanyi tetusobola
kankwebaze
bavuma balokole naye Yesu okyusizza ekkanisa
kankwebaze
bajerega basumba naye obakozeemu ekijja webale Mukama kubanga oli mulamu gye ndi
kankwebaze
webale nnyo okyusizza olugalo lwange
kankwebaze
ani atandabanga n'ennaku ennyuma
kankwebaze
batusosolanga nga bamanyi tetusobola
kankwebaze